SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimcaha bisha Janaayana ay tahay 19 sanadka 2024. Halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanayso istuudiyoga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalahaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
waxaa kaloo ugu yeereen in dowladda federaalka Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya ay xiisaha hoos u dejiyaan wada yeeshaanna bedelkeedii wadahadal runtii wax lagu dhisi karo.
Kulan ay dalka Uganda ku yeesheen ururka IGAD ayaa laga soo saaray arrimaha khuseeya khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Raisi ayaad ku maqli doontaan.
Waxa ay heshiisyo u geli kartaa si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12-aad farqadiisa 3-aad iyo si waafaqsan shuruudaha caalamigaaba.
Dhanka kalena, Soomaaliland ayaa weli ku adkaysanaysa inay xaq u leedahay inay heshiis la gasho dalal kale. Marka horese, walaac ayaa laga qabaa in colaad goboleed ballaaran ay ka qaraxdo Bariga Dhexe kadib markii Iiraan iyo Pakistan ay midba midda kale dalkooda weerar ku qaaday. Bukaanka iyo dad barakacyaala ayaa iyagoo argagaxsan ka qaxay cisbitaalka ugu weyn Gaza markii ciidanka Israa'iil ay halkaasi weerar ku qaadeen. Waxaa jira cabsi laga qabo colaad ballaaran inay ka dhacdo Bariga Dhexe kadib markii Pakistan ay weerar argoosiyo ku qaaday Iiraan laba maalmood kadib markii ay Iiraan duqaysay saldhigyo kooxii ay ku lahayd Pakistan gudaheeda. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegay in Iiraan ay burburisay saldhigyo ay lahaayeen mintidiinta baluushiyiinta Jaysh al-Adl la yiraahdo oo fadhigoodu yahay Pakistan, oo iyagu hore u sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkii bishii Diseembar lagu laayay askar Iiraaniyiina. Dowladda Pakistan ayaa dhankeeda sheegtay in weerarada iyadu ay ku qaaday mintidiin gooni goosata oo Iiraan gudaheeda deganaa. Weerarkaas oo dhacay Khamiistii ayay sheegtay inay uga jawaabaysay weerarkii hore ee Iiraan. Bob Barr oo hore uga tirsanaa CIA-da ayaa Channel 9-ka Australia u sheegay in weerarada xadadka dalalka loo kala gudbay ay yihiin kuwa aan hore loo arag.
The Iranians are going to react to this, and this is what concerns me. Is this escalation?
Iraniyiintu waa ka jawaabayaan tan, taas ayaana ka walaacsanahay. Ciisadu way sii kacaysaa. Iiraan ayaa markii hore weerartay Pakistan kadib weerarkii lagu qaaday xuskii Suleimani 27 ka hor. Waxaa cad in Iiraan ay aaminsan tahay in dadka qaraxyadaasi ka geystay xuskii Suleimani ay ahaayeen sunniyiinta baluushiyiinta la yiraahdo oo Pakistan ka yimid. Halkaas ayayna arrintu maraysaa. Haddii aad aaminaysa iyo haddii kaleba, Iiraan xiisad qowmiyadaha u dhaxaysa ayaa ka taagan, waana sababtaas tay arrintan hadda uga jawaabaysa, ayuu yiri. Maraykanka ayaa dhankiisa ku boorinaya in labada dhinacba ay markaasi isxakameeyaan. Waa Pakistan iyo Iiraane oo aysan xaaladda uga sii darin. Bukaankii iyo dad barakacyaalaha ayaa iyagoo argagaxsan ka qaxay cisbitaalka ugu weyn Gaza kadib markii ciidanka Israa'iil ay weerareen meel ku dhow cisbitaalka la yiraahdo Nasir. Dagaalka ugu weyn sanadkan ayaa ka socda Khan Yunis oo ah magaalo ay ku sugan yihiin kumanaan qof oo horay dagaaladii hore ee dhanka waqooyi uga soo cararay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in guutada Khan Yunis oo dhanka koonfureed howlgallo ka wada ay dileen argagixiso badan kadib dagaal gacanta la isula tagay, iyagoo sidoo kale ciidanka Israa'iil ay taageero ka helayaan taangiyo iyo dayuurado. Mid ka mid a Falastiiniyiinta goobjooga halkaasi ka ahaa Jeheed ayaa sheegaya in weerarada aan kala go'a lahayn ay xataa soo qodeen, buu yiri qabuuro oo waqti dheer halkaasii ku aasna.
I was surprised last night with the amount of rockets and shells that hit us.
Waxaan la yaabay tirada gantaalaha iyo madaficiida nagu soo dhacaysa. Aad bay u badnaayeen. Waa la yaabay sababtoo ah taangiyada nagu dhow xataa waxay ridayeen xabado. Waxaa sidoo kale lagu garaacayay goobahaasi diyaarado iyo madaafiic. Fiiri qabuurahaas xataa way soo qodmeen, ayuu yiri. Guryahaas aad u jeediidna dadkii waa ay ka qaxeen. Ra-iisul wasaaraha dalkan Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso inay ka dhabayn doonto heerkii saddexaad ee canshuur jaridda, halkaas oo shaqaalaha la filayo in laga dhimo canshuuraha ay dakhliga ka bixiyaan marka la gaaro July bisha July 1st. Tan ayaa imanaysa iyadoo dhaqaaleyahanadu arrintaasi ay ka digayeen, iyagoo sheegay inay dhici karto inay saameyso sicir bararka. Sidoo kale waxaa soo baxaya baaqyo ka imaanaya xisbiga Greenka oo isagu doonayay in gebi ahaanba canshuur dhinkaasi laga taqaluso oo gebi ahaanba aan la samayn. Fatahaadaha ayaa weli waxay kasii socdaan qaybo ka mid a gobolka Northern Territory, iyadoo 100 qof haddaba laga daadgureeyay goobihii ay deganaayeen. Ku dhowaad 40 qof oo deganaa goobta la yiraahdo Pitching Hall, oo ah meel ay degan yihiin dad aboriginal, ayaa halkaasi laga daadgureeyay oo meel kale la geeyey, halka 50 kale sidoo kale laga kaxeeyay meesha la yiraahdo Daguragu. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee dalkan Australia, Jason Clare, ayaa isagu ku adkaysanaya in dowladdu ay sameyneyso wax kasta oo awooddeeda si ay u xaqiijiso in waalidiinta Australia ay helaan waxbarasho markaasi qiimaheedu jaban yahay ama ay awoodaan oo iska bixin karaan. Tan ayaa imanaysa kadib markii ay soo baxday warbixin cusub oo lagu sheegay in 3 meelood meel waalidka dalkan Australia aysan bixin karin waxyaalaha caruurtooda iskuulka ay ugu baahan yihiin, sida qalimaanta, waraaqaha iyo buugaagta, iyo weliba uniformka ama dareyska iskuulka loo qaato. Maandooriye qiimihiisu gaarayo ku dhowaad $130 million oo dollar ayay booliisku qabteen kadib markay beegsadeen koox burcada oo tuuga oo caalami ah. Arrintan ayaa ka dhacday koonfur bari Queensland kadib howlgal ay booliisku ama baaritaan halkaas ay ka wadeen muddo sanada. 4 shaybaar oo maandooriyaha lagu sameeyo ayaa lagu burburiyey howlgalkan. 44 qofna waa la soo qabtay, iyadoo lagu soo oogay dacwooyin gaaraya 241. Kadib howlgalkaasi soo bilowday ayaa la yiri December 2022. Doorasho gaara ayaa laga qabanayaa kursigii ay iska casishay premieradii hore ee gobolka Queensland, Anastasia Palaszczuk, ee Inala la yiraahdo. Doorashadaas gaarka ayaa la qaban doonaa bisha Maarso ee soo socota, bila kadib markii ay xilka iska casishay. Miss Palaszczuk ayaa kursigaasi soo haysay wixii ka dambeeyey 2006, waxaana la aaminsan yahay in kursigaasi yahay kursiga ay tirada ugu badan ama codadka ugu badan Labour-ku ay ka helaan. Saadaasha hawada Berito Sabti ee magaalada Perth waa cadceed 33, Adelaide waa cadceed 35, Melbourne waa qayb ahaan daruur 28, Sydney sidoo kale waa qayb ahaan daruur 28°, Brisbane waa roobab 30°. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo lacagta Mareykanka ah. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. weli waxaa noo soo socdaa wareysi ku aadan shir dalalka igad ay ku yeesheen dalka Uganda oo looga hadlay khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya. Marka horese isla khilaafkaas warbixintan waxaa nooga soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
xilli weli ay jirto xiisadii ka dhalatay heshiiskii is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland, taasoo si weyn uga hortimid dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa golaha xukuumadda Somaliland oo yeeshay kala fadhigoodii 103 waxa ay eedeen u jeediyeen dowladda Soomaaliya oo ay sheegeen in Soomaaliya ay ka baxday dhammaanba heshiisyadii ay horey u wada gaareen oo ay ka mid tahay heshiiskii maamulidda hawada. qaraar ka soo baxay shirka oo warbaahinta u akhriyey wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa ugu horreyntii waxaa lagu sheegay in Somaliland oo ka duuleysa madax banaanideedii dastuurkeeda u ogolaanayo inay heshiisyo la gasho hay-ado caalami ah iyo dalalka kale sida horey u dhacday.
Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo ka duuleysa madax banaanideeda dhuleed
badeed iyo cireed waxa ay heshiisyo u geli kartaa si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12aad farqadiisa 3aad iyo si waafaqsan shuruudaha caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga ah. Soomaaliland horena waxay heshiisyo ula gashay hay'ado caalamiga ah iyo waddamo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Laba, sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12aad farqadiisa 4aad, jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dadaalaysaa in colaadii raagtay ee dalalka geeska Afrika dhex oo la jirtay lagu beddelo is-afgarad iyo isku soo dhowaansho.
Dhinaca kale waxa uu sheegay in heshiiska Ethiopia iyo Somaliland aanu ahayn mid bad lagu siinayo Ethiopia, laakiin uu yahay sida uu yidhi kiro sharciga waafaqsan oo muddo cayiman ah, isla markaana ay Ethiopia aqoonsanayso madax bannaanida Somaliland, taasoo la mid ah heshiisyada ay galaan dalalka geeska Afrika sida Eritrea, Jabuuti, Kenya iyo Soomaaliya.
Saddex, ogolaanshaha iyo kiraynta saldhigyada ciidamada ee badeed ma aha mid ku cusub dalalka geeska Afrika ee waxaa leh waddamada Eritrea, Jabuuti, Somaliland, Kenya iyo Soomaaliya. Heshiisyada ay jamhuuriyadda Soomaaliland gashay ama ay galaysaana kuwaas waxba kagama duwana. Afar, sida ku cad heshiiskiis afgarad ee 1-dii bishii 1aad 2024 ay kala saxeixdeen labada dowladood, jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya, waxa ay Soomaaliland kiraysay ama kiraynaysaa saldhig ciidan naval base, iyada oo Itoobiyana ay aqoonsanayso jamhuuriyadda Soomaaliland. Saldhiggaasi ciidan ma aha siin iyo iib midna, sida ay propaganda ku baahinayaan dadka Soomaaliland jiritaankeeda iyo nabadgelyadeeda ka soo horjeeda. Ee waa kiro muddo cayiman oo waafaqsan habraaca heshiisyada caalamiga ah ee saldhigyada ciidamada. Heshiiskaas oo marka si rasmi ah loo kala saxeixdo, la marin doono golayaasha sharci dejinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii ay jirtay waxa ay xasilisay ammaanka gudaha dalkeeda ee badda, cirka iyo berrigaba. Sidoo kale waxa ay qayb ka qaadatay sugidda ammaanka gobolka oo dhan, gaar ahaan dalalka jaarka ah.
Dhanka kale waxa ay Soomaaliland ku eedeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka baxday si heshiisyo dhowr ah oo ay beesha caalamku markhaati ka ahayd, gaar ahaan heshiiskii hawada iyo kuwo kale.
Xukuumadda Soomaaliland waxay beesha caalamka ku wargelinaysaa inay dowladda Soomaaliya ay ka baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay Soomaaliland, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in la iska kaashado wixii nabadgelyada waxyeelaya, lagana fogaado hadallada abuuri kara nac iyo kala fogaan, isla markaana heshiisyada ay ka mid ahaayeen hawada in la wada maamulo airspace-ka. Heshiisyadaas iyo kuwo kale oo badan oo beesha caalamku marag iyo markhaati ka ahayd, dowladda Soomaaliya waxay uga baxday si badheera. Haddaba marka la dhageysto doodaha iyo muranka Soomaaliya ay kaga soo horjeedaan saldhigga badda Ethiopia, waxay ku doodayaan inay iyagu xaq u leeyihiin, isla markaana ay doonayaan inay iyagu galaan heshiiska sidii ay kuwa horeba u galeen ee Soomaaliya ay ula galeen. Soomaaliya ay ugu galeen mana diidan heshiiska laftiisa, laakiin waxay diidan yihiin in jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshiis ka gasho. Taasina mid ma aha mid ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkeeduba ay aqbalayaan. 11, dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa inay joojiso marin habaabinta shacabka Soomaaliya iyo durbaanka colaadeed ee ay garaacayso iyo dhiirigelinta iyo abaabulka ururada xagjirka ah.
ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Soomaaliland shacab iyo dowlad aanay gorgortan ka galeynin madaxbanaanideedii sidoo kalena beesha caalamku ayay ka codsadeen inay aqoonsato qarannimada Soomaaliland isla markaana beesha caalamku ay Soomaaliya ku cadaadiso in ay joojiso colaad uu sheegay inay ka wado gobolka
ugu dambeyntii jamhuuriyadda Soomaaliland shacab iyo dowladba wax gorgortan ah ka geli maayaan qarannimadeeda sidoo kale waxa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland shacab iyo dowladba ay diyaar u yihiin inay naf iyo maalba u huraan madaxbannaanideeda dhuleed badeed iyo cireedba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dalalka caalamka ugu baaqaysaa inay aqoonsadaan qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsigaas oo guul istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyaba u keenaya guud ahaan caalamka gaar ahaanna gobolka geeska afrika jamhuuriyadda Soomaaliland waxay beesha caalamka ka codsanaysaa inay gacan ku siiyaan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo haddii ay wiiqanto saameyn ku yeelanaysa mandaqada geeska afrika iyo gobolka dhammaantiiba waxaanay beesha caalamka ugu baaqaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland inay dowladda Soomaaliya ku cadaadiyaan inay joojiso colaadaha ay ka aloosayso geeska afrika oo markii horeba dhibaatooyin iyo colaado la ciirciirayay
dowladda Soomaaliya ayaa dhankeedii aad uga soo horjeesatay heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia iyadoo u aragta mid xadgudub ku ah madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana xusid mudan in labadii maalin ee lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya ay hawada dib uga celisay diyaarada u socday magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland gaar ahaan diyaarada Ethiopia Airways oo laga leeyahay dalka Ethiopia dhinaca kale waxaa magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii urur goboleedka IGAD kaasi oo laga soo saaray warmurtiyeed lagu taageeray Soomaaliya shir madaxeedkan oo ahaa midkii 24-aad ee urur goboleedka IGAD uuna shir guddoominayay madaxweynaha dowladda dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxaa ka qayb galay inta badan madaxda ururkaasi oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaase maqnayd dowladda Ethiopia iyadoo laga soo saaray dhowr qodob oo xasaasi ahaa oo ay ugu muhiimsanayd in madaxda IGAD ay isku raaceen in ay lama taabtaan ay tahay madax bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo in madaxda ay soo jeediyeen heshiis walba oo Soomaaliya lala galayo ay waajib tahay in ay saxiixdo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qodobo kale
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS weli waxaa noo soo socda mid ka mid ah warbixinaheenii Australia Explained marka horese weli waxaa socda muranka ka dhashay MOU-da ay kala saxeexdeen Ethiopia iyo Somaliland Maxamed Xasan Dable waa aqoonyahan fadhigiisu yahay dalka UK gaar ahaan magaalada Leicester Maxamed shirka u dambeeyo IGAD ay ku yeelatay Kampala qodobo badan baa ka soo baxay maxaa kaaga baxay adiga maxaa isugu muhiimsanaa
runtii waa sidaa sheegtay qodobada qaar Soomaaliya iyo Ethiopia xiisadda ka dhex taagan calaaqadkooda kadib markii ay Ethiopia la saxiixatay is-afgarad lagu sheegay Soomaaliland taasoo aad iyo aad uga cariistay Soomaaliya iyo dagaalka ka taagan Suudaan oo mataqaanaa ay ka muujiyeen walaac iyo dareen aad u weyn uguna baaqeen in ay dhinacyada ishayo ay nabad ay wada hadal yeeshaan gorgortamaanna IGAD-na ay diyaar u tahay in ay fududeyso wadaxaajoodyadaas. Markaynu usoo noqono Soomaaliya, runtii qodobo aad u xoog badan oo arrinta ka dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa lagu soo qaatay sida matalan in ay xaqiijiyeen in mabaadi'da ay yacni u diyaala maxay ahayday IGAD ee ah in la ixtiraamo siyaadada qaran midnimada iyo sharafta dhuleed ama karaamada dhuleed ee dowladda Soomaaliya ay tahayna wixii macaamil ah ama tacaamul ah ee lala yeelanayo lagu tiiriyo ama lagu dhiso maxay ahayd mabaadi'daas in wax alla wixii heshiis ah ama is-afgarad oo kale ay mataqaanay noqdaan kuwa laga haysta raalli ahaanshaha dowladda Soomaaliya akhlo ugu yeereen in dowladda federaalka Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya ay xiisaha hoos u dejiyaan wada yeeshaanna bedelkeedii ee wada hadal runtii wax lagu dhisi karo iyo in mad aha labadaas ugu muhiimsan Soomaaliya ay xusay Ethiopia marka waxaan u arkaa in arrinkan ay runtii diblomaasiyad ahaan ay dowladahaasi meesha isku yimid oo macnaha cadeynayaan inay aqoonsan yihiin ee madaxbanaanida ereed dowlad badeed iyo midnimada Soomaaliya taasa qolka ugu muhiimsan danna waa Soomaaliya
waa gartay marka maxamed oo dabcan dowladda Ethiopia madaxweyne wasaare Abiy kama soo qayb galin shirkan taas maxay ka dhigan tahay hadii uu ka soo qayb gali lahaa qoraladan ama communique-ga hadda ka soo baxay maxaa iska bedeli lahaa
runtii kulli wax weyn baa iska bedeli lahaa waxaa laga yaabi lahaa in mataqaanay ay mabda ahaan yaani madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Ethiopia ay arrinkaasi intay ka hadlaan loo qoro mataqaanay madaxda labada dal waxa weeye wada hadal in ay yeelan doonaan wax taas oo kala ka soo bixi kari lahaa duu iman lahaa oo af diblomaasiyadeed
ma aha markii ugu horeysay oo qoraal ka soo baxaa urur caalamiya ama dal ay ku xaqiijiyaan madaxbanaanida cereed iyo dhuleed ee Soomaaliya arrimahaas maxay ka bedeli karaan go'aanka Abiy mise wali wuu ku adkeysanayaa maxayse Ethiopia ka leedahay arrimahan iska soo daba dhacayo lagu taageeray Soomaaliya
Ethiopia waxay si bareer ah ayay u qaadatay mowqif colaadeed mowqif mataqaanay damaceedi aha in ay hesho badda dhulka Soomaaliya in ay mataqaanay ay ku adkeysato hadalladii ka soo yeeray mas-uuliyiinta kala duwanaa Ethiopia iyo maalinba maalinta ka dambeysa tilaabada dowladda Ethiopia ay ku dhaqaaqayso madaxbanaanida Soomaaliya ee wax u dhimayso way sii xoogaysanayaan ikiraada ah in shirkan uu imaado ama macno u yeelana adiye waxay sii xoojinaysaa in uu wax walba baaqo soo baxo uusan dheg jalaq u siin doonin tiis uu ku adkaysan doono suuragalna ay tahay in uu xoog ku galo maxay ahday meelaha uu hadda Soomaaliland heshiiska kala saxiixday
waa garta dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda marka laga reebo arrimaha diblomaasiyadeed oo dalalka carabta muslimiinta afrika iyadoo hadda ay u dambeysay dadaaladaas ama ololahaas ay wado marka laga reebo maxaa kaloo u harsan oo khasnada ugu jiro ay arintan uga hor imaan kartaa
wax kale u dhiman ma laha intii ay sameyn kartay dowladdu way sameysay iyada u sii dheereynaysay Ethiopia iyada mataqaanay wax badan xiriirinaysay Ethiopia dhanka kale ee maalinba maalinta ka dambeysa haraanti bay la dhicaysay marka wax u yaalo oo u dambeeya ama wajiyo u sii yaalo Ethiopia ay ku kasban kartaa meesha kama muuqdaan aan ka ahayn in ay go'aan raganimo dowladda qaadato oo adag xasiimo leh oo xiriirka u jirta Ethiopia intaa uma u dhiman
waa garta warar baa soo baxay leh in ra-iisul wasaare Abiy uu isku dayay inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la hadlo madaxweynuhuna uu diido yiri marka hore arintaas waa inaad ka noqotid intaanan wada hadlin arrimahaas maxaa ka runaa la dhihi karaa Abiyse haddii hadda ay u suurowdo Xasan Sheekh Maxamuud inuu la hadlo maxaad isleeda uu dhihi lahaa
wax hadda runtii qarsoon oo labada in ay mas-uul ay macnaha isku sheegi karaan oo ku saabsan maxay ahday inay xaaladdu wax ka bedelayso runtii ma jiraan Abiyna go'aankiisa wuu cad yahay si sir ah inuu mataqaanay kameer ahaan ama uu u marsado uu yidhaahdo wada hadal baan naga dhexay arrintani uu hoos u dhigo oo heerka ay gaarsan tahay uu hoos uga soo dhigo ayuu runtii doonayay ma aha mid mataqaanay xurmad iyo sharaf iyo qadarin u haya mid ka noqonayana uma eka marka mar walbaba waxay huri doonin dowladda Soomaaliya wixii intaa in badan ay dad badan kula talinayeen oo weliba shacabkeeda ah arrinkanna aad iyo aad u arkayay inuu meel ka dhac weyn ku yahay sharafta Soomaaliya inuu xiriirkaasi wax dambe sii xiriirin oo uu gooyo bay danta ku kallifi doontaa inkastoo hadda uu isagu aad iyo aad uga jajajistay laakiin wax mataqaana wejiyo meeshaas sii jiro inuu sii jirin ayaa cad kale hasana waxay jirtaa in mataqaanay marka arrin halis ah sida jiritaanka oo kale dowladuhu ay runtii ka xigeen muxuu ahay dhimasho iyo inay ka daafacaan arrinkan yacni caalamka wada hadlaan Soomaaliya iyo umbuu taagan yahay ilaa Soomaaliya ay xiriirka u jarayso Ethiopia markaasi ayaa la dareemi karaa ama ay soo bixi doonaan kuwa Ethiopia kardaran ku taageera iyo kuwa Soomaaliya saaxiibada la ee Soomaaliya difaaci doona markaas soo bixi doona laakiin iyaga oo Soomaaliya aynan go'aan ka qaadanin way adkaanaysaa dadaalka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya lagu garab istaagi lahaa heel weyn ay ku hidhayd inuu dhacdo weysanay
waa garta marka maxamed uu dabcan xiriirka wali looma jirin laakiin ciidamo badan oo Itoobiyaan oo waliba qaarkood admis aan ka tirsanayn baa dalka jooga arintaasu sidee xal loogu heli karaa hadii dalka xiriir loo jaro ciidamadoodina ay Soomaaliya wali gudaheeda joogaan
arinta madib badba qaramada midoobayda ee Soomaaliya u dirtanaysa oxygen ciidamada laga qaado waa laga qaadaya sababtoo ah Soomaaliya waa dal madax banaan waa dal taqaanay qaramada midoobay kursi kula waxaad moodaa xagga diblomaasiyadda xagga qaramada midoobay golaha amniga iyo golaha guudba in laga gaabiyay oo ilaa hadda wax baaq oo ka soo baxay qaramada midoobay safiirka u fadhiya Soomaaliya uu sajirin wax ma taqaanay dhaqdhaqaaq ah oo ma taqaanay ay yeesheen ama lobby ay sameeyeen oo muuqdana uu sajirin waa laga yaabaa wax soo saaray inay jiraan laakiin waxa ilaa hadda inta dib loogu dhigayo ayaa iyada nafteeda aad iyo aad arrin loola yaaba
waa gartay guud ahaan dawladdu sida ay arintan u maareysay ilaa iyo hadda gar ahaan madaxweynaha Soomaali badan baa waxay leeyihiin xilligan xilli lays dhaliila lama joogo madaxweynuhu intuu qaban karay iyo intuu samayn karay waa sameeyay diblomaasiyan Soomaaliya olola ballaaran bay qaaday ma jiraan dhaliilo loo soo jeedin karo dowladda oo aad is leedahay way ka gaabiyaan
aad iyo aad dowladdu runtii markaad eegto maxay helaytay xuma xagga arrimaha dibadda Soomaaliya way muuqataa maxay ilaa hadda wasiir maxay ahayday arrimo dibadeed oo macnaha rasmi ah oo faylkan maxay ahay si toos ah gacanta ugu jira lama hayo wasiir dowlad jira arrinka kalba beddelka xilliya ay arrimuhu kacsan yihiin waxa weeyadoo dhibaatadeed ay leedahay macnaha istaraatiijiyad macno leh oo ma taqaanay dibadeed oo hadii duruufaha hadda jira oo kale runtii wax ka qaban lahaa ama gaashaanka u daruuri lahayd inayna meesha aynan oolin baa muuqataa in ma taqaanay muxuu ahay jahwareer ay waxa soo dhan baa lagu eedeynaya dowladda arrintan dhahaysa hadda in la isdhaliilo ma aha dowladdu waa la tusaaleynayaa waa la tilmaamayaa arrimaha ma taqaanay loo arko in ma taqaanay arrimahan lagu xallin karo ama ha noqoto muxuu ahay baarlamaanka xaggiisa inay ka timaado ama bulshada ra'yiga inay ka timaado ama saxaafadda ay ka timaado ama maxay ahay bulshada ra'yiga ay ka timaado ciday doontay ka imaaneysa lixjeclada dadka ayaa ma taqaanay ayaa nin walba dalkiisa lixjecel uu ka qaba arrimahaas oo dhan looma arki karo hadda wax ma taqaanay dowladda lagu xumeynayo inta badan shacab iyo cid walbaba dowladda doorkan way taageersan tahay mucaarad iyo muxaafidba iyo mu'ayidba dowladdu way taageersan yihiin hase yeeshee waxay u arkaan go'aanada dowladda ee qaadanayso dib u dhaca badan ku soo jiitanaya ama go'aanada la rabay ayna qaadanaynin bay aad ugu dhaliilayaan
waa gartay waxaa jira dad leh madaxda maamul goboleedyada kala duwan waa aamusan yihiin oo arrintan kama hadlaan aamusnaantaas ma waxaa loo qaadan karaa inay dowladda federaalka ah hawshan leh uga dambeeyaan oo iyada u daayaan mise shaki kale jiro arrimaha Itoobiya inay matalan ka hadlaan aysan rabin maxaa loo qaadan karaa aamusnaantaas
labadaba waa la dhihi karaa laakiin waxay u badan tahay in ay isgaabinayaan oo ayna rabin inay runtii isa soo bixiyaan sababto Itoobiya saameyn weyn bay ku leedahay Soomaaliya gamagameyn badan bay kula jirtay iltan iyo burburkii ilaa iminka oo ciidamadooda joogaan marka waxa weeye cabsi aynan ku dhiiran karin madaxdaas in ay mowqif wadaniyadeed banaanka soo dhigaan oo ka dhan ah Itoobiya teeda kale runtii wada shaqayn fiican oo maxay ahayd dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ah oo horay u jirtayna ma jirin runtii markaad fiiriso aragti qaran oo guud ayaa jirin siyaasad hoose oo very inward looking oo markaan ku ilaahdo hoose oo liidato ayay ku wada shaqeeyaan marka arrimaha waxa weeye macnaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka aba in ay ka gudbaan oo aragti qaran ay ku shaqeeyaan oo runtii dalka ay ma taqaanay maslaxadiisa iyo midnimadiisa iyo siyaasadda lagu soo duulay ay meel uga wada gudbadaan bay ahayd waxay ahayd in ay baaqyo soo dowladda federaalka iyo ayaga intay shiraan hal baaq la soo saaro oo ay ku taageerayaan dowladda waxaasoo dhan ma dhicin waxaasoo dhan waxaa ugu wacan kala daadsanaanta iyo habqanka ee ka jira muxuu ahaayay wada shaqeynta dowladda xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyo kalsooni darro
waa gartay dad baa qababa in arintan ay Soomaalida guud ahaan midaysay oo aan midnimo aan hore loo arag Soomaalida inteeda badan ay ku dhalisay arintaas ma aaminsantaadu
aad iyo aad weliba fursad bay ahayd inay dowladda hadda uga faa'iideysato in ay runtii macnaha ay macnaha kiciso codka wadaniyadda oo ay runtii hoosba waxa u nabmi lahaa oo macnaha baabi'i lahaa waxyaabahan gaarka ah ama reer ku dhisan ama interest gaara ku dhisan waxaasoo dhan baa meesha ka bixi lahaa waa xilliga ay ugu dhowdahay haddaad fiiriso Soomaaliland shacabkeedii inta badan way ka hor yimaadeen go-aanka ay uu la galay heshiiska uu la galay is-afgaradka uu la galay Ethiopia Muuse Biixi waa koonfur iyo waqooyi waa arrinkii ay ka midaysan yihiin marka waxaa dib u soo noqotay xaalad abuurayso midnimo iyo wadaniyad taasoo runtii looga faa'iideysan kari lahaa in runtii la xoojiyo dareenka wadaniyadii
waa gartay maxamedow Soomaalida guud ahaan arrintan hadday sii socoto gobolka Soomaalida Ethiopia sidee u saameynaysaa shacab ahaan iyo dowlad ahaanba
aad bay u saameynaysaa runtii sababtoo ah weli dadkaasi dad xorka ah ma aha waa dad Ethiopia macnaha ay si qasaba ku haysato waa dad dhibaatooyin badan soo maray haddana waa buffer zone oo dhinaca waxay mataqaanay ooga tahay aag amnibay u tahay Ethiopia waana waxay gumaysay berigii hore xagga ay u raaciyeen oo maxay inay ugu talagaleen in mataqaanay ay Ethiopia dhulkeeda kale uu ku nabadgalo haddii dhibaato dhiciso Soomaali dhexdeeda ay noqoto wixii lagu dagaalamo arrimahaas ayuu u yahay marka la yiraahdo xagga horumarinta dadkaasi waa la gacan bixiya marka ay noqoto midda kale dee dad madax bannaan oo hadda go'aan iyaga qaadan karana ma aha marka la yaab ma laha in madaxweynaha deegaankaasi uu taageero go'aanka Ethiopia sababtoo ah farac buu ka yahay xorna ma aha laakiin haddii ay dhibaato timaado dee saameyn weyn bay ku yeelanaysaa
waa gartay arrimaha aad ayaamahan loo hadalaya waxaa ka mid ahaa diyaarado labaaho la sheegay in laga celiyey inay hargeyso ka degaan arrintaasu Soomaaliya maxay diblomaasiyad ahaan usoo kordhinaysaa
arrinta Soomaaliya gudaha marka la fiiriyo dowladdu arrinka waxay usoo kordhinaysaa in libin la siiyo in mataqaanay ay hesho taageero kaarkii wadaniyadda ayay xoojinaysaa marka dowladdu waxay noqonaysaa mid ay dadka kasbato runtii bay noqonaysaa wadaniyadda mar walba oo shisheeye la ishayo qofka marka wadankiisa taageero ama ololaha wadankiisa uu wax ku doonayo shisheeyaha inuu kaga adkaado xoojiyo ayaa taageerada buuxda helaya marka dowladdu kaar siyaasadeed bay u adeegsan kari lahayd fursadaha hadda marka kale marka laga fiiriyo calaaqaadkani inuu xumaado Ethiopia ayaa choice-ka iyo ikhtiyaarka lahayd iyadaa doortay Soomaaliya waa lagu qasbay Soomaaliya waxay ahayd inay iyadana sideedo kale ula tacaamusho oo calaaqaadka ugu jirto marka diyaaradahan laga celiyey Soomaaliya dadweynuhu Soomaaliyeed aad bay u soo dhaweynayaan
waa garta ugu dambeynta maxamedow arrimahan diblomaasiyadeed iyo communique-yadan kala duwan adduunka ka soo baxaya cadaadis ballaaran baad moodaa inuu fuulay ra-iisul wasaare Abiy ma laga yaabaa mowqifkiisa arrintan ku saabsan in wax ka bedelo
xasan waa arrinkani way adag tahay u maleen maayo inay wax ka bedeliso sida hadda habdhaqankiisa iyo behaviorkiisa guud iyo go'aanka uu qaatay iyo sida uu u socdo uma eka ninka tanaasulay
kaasina waxa uu ahaa maxamed xasan dable oo igu waramaya khadka telefoonka ee magaalada Leicester ee dalka UK halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS wararkana waxaa ugu waaweynaa waxaa jira cabsi laga qabo in colaad ballaaran ay ka dhacdo ama ka dilaacdo bariga dhexe kadib markii Iran iyo Pakistan weeraro midba dalka kale uu ku qaaday bukaanka iyo dad barakacyaala ayaa iyagoo argagaxsan ka qaxay isbitaalka ugu weyn Gaza kadib markii ciidanka Israa'iil ay weerar ku qaadeen meel ku dhow isbitaalka weli waxaa noo soo socda qaybtii barashada afka ingiliishka marka horese waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyada New Australia Explained oo ka hadlaysa sida loo qaato deyn gaara ama wax personal loan-ka la yiraahdo waxyaalaha qofka looga baahan yahay iyo shuruudaha lagu xiro
iyadoo ay sii kordhaysa baahida loo qabo
inaannu maareyno qarashka maciishada nooga baxa ayaa waxaa kordhaya dadka deymaha qofeed ama waxaa loo yaqaano personal loanska qaadanaya. hase yeeshee, ka hor inta aadan gelin heshiis deymeed, waxaa jira dhowr qodob oo ay tahay inaad si fiican uga fiirsato. deynta shaqsiyadeed ama personal loanka waxay kuu ogolaanaysaa inaad deymato lacag oo aad dib u bixiso dulsaarna la saaro waqtiga aad ku bixinaysana ay cayiman tahay. dadka intooda badan waxay caadiyan u qaataan deymaha shaqsiyadeed inay ku dabaraan arrimo gaara sida Andrew Dadswell oo ATSIC ka tirsan uu sharaxayo. ATSIC waa hay-adda dusha ka maamusha hay-adaha maaliyadda ee dalkan Australia.
You might be planning a holiday. You might have a wedding coming up and think, oh, this is going to cost a lot of money. Also, we see it for home rent.
waxaa dhici karta inaad qorsheynayso inaad fasax aado ama aroos uu kugu soo dhow yahay oo aad istiraahdo lacag badan ayaa ku baxaysa, ama lacag aad rabto inaad guriga ku dayactirato ama gaari ku gadato. faa'iidada runta ee deymaha gaarka ay leeyihiin waa inaad bixinteeda waqti loo kala qaybiyo xoogaa xoogaana aad u bixiso, taasina ay kaa caawiso inaad maarayso miisaaniyadaada. dhibkeeduse waa inaad qarash dheeraada la saarayo iyo dabcan dulsaarka. dad badan oo Australiana ayaa deymo badan qaba kadib deymo qofeed oo ay qaateen. caadiyan lacagaha dadku deyntaan waxay u dhexeeyaan 2 ilaa 100 kun oo dollar, inta badanna deymahaas waxaa lagu dhameeyaa inta u dhexaysa 2 ilaa 7 sano. qof kastaa iskama qaadan karo oo xaq uma leh deymo qofeedkaasi, maadaama ay deyn bixiyaashu qiimeeyaan qofka deynta qaadanaya iyo daruufihiisa. waxaana intaa dheer in deyn bixiye kasta uu leeyahay shuruudo isaga u gaara oo uu ku xiro dadka uu deynta siinayo. waa kan mar kale Andrew Dadswell. guud ahaan marka loo hadlayo waa inaad 18 sano ka weyn tahay, waa inaad muwaadin Australiana tahay ama degenaansho joogtaa leedahay. waxaa jira daruufo keeni kara in qofka viiso ku meelgaara dalka ku jooga la siiyo deyn qofeed, laakiin shuruudo dheeraada ayaa lagu xirayaa. deyn bixiyuhu wuxuu ku weydiinayaa taariikhdaada maaliyadeed, shaqo noocee ayaad haysataa, waa inaad caddaysid haybtaada ama qofka aad tahay oo aqoonsiyo markaasi aad tustid. waxay kaloo ku weydiinayaan deymaha aad hore u qabtay ama hantida aad leedahay, tusaale ahaan ma leedahay credit card. waxaa xasuusin mudan in deyn bixiyuhu eegaya oo keliya taariikhda deyn qaadasho ee dalkan Australia. waxay isticmaalaan waxa loo yaqaano credit score ama buundooyinka deyn qaadashada si ay u ogaadaan inaad deynta iska bixin karto iyo in kale. ka soo qaad credit scorekaas inuu yahay sawir guud oo bixinaya taariikhdaada deyn qaadasho. Amy Bradney George waa qabiirad arrimaha maaliyadda oo ka tirsan shirkadda Finder, waxayna sharaxaysaa fikradda ka dambaysa qiimeynta qofka lagu sameynayo.
Your credit score is a number. It's generally between 0 and 1,000.
buundooyinkaaga deyntu waa tiro, caadiyan waxay tiradaas u dhexaysaa 1,000 ilaa 1,000, waxayna siinaysaa deynbixiyaha halbeeg uu ku cabirayo awoodda aad u leedahay inaad deyntaasi si mas-uuliyad ku jirto u maarayn karta iyan kale. waxay eegayaan dhibcaha deyn qaadasho si ay u go'aamiyaan dulsaarka ay saarayaan deynta aad qaadanayso. marka haddii dhibcahaagu ay aad u hooseeyaan, macnaheedu waa in deyn bixiyuhu khatar badan qaadanayo, sidaas darteed dulsaar badan ayuu deyntaada saarayaa. buundada deyn qaadasho ama credit scoreka waxaa saameyn kara haddii aad hore ula daahday ama aad bixin weyday deymo hore aad u qaadatay ama credit card lacago lagugu lahaa. inkasta oo ay dhici karto in qofku isku dayo inuu deynbixiyaal kala duwan hal mar deymo ka codsado, taasi runtii waxay yarayn kartaa buundooyinkaaga deyn qaadasho, maadaama loo arki karo in qalalaase dhaqaale uu ku haysto. ka hor inta aadan codsan deyn, baar oo wax ka ogow deynbixiyaha. sida dulsaarka deymaha uu bixiyo, qarashaadka kale ee la socda deymahaasi sida uu ku talinayo Andrew Dadswell. Sidoo kale, si fiican uga fiirsa ayaa la leeyahay shuruudaha heshiiska deymeed ee aad galayso.
For example, if you want to borrow $5,000 over 5 years, that'll typically cost you about
tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad $5,000 deymato oo aad ku bixiso 5 sano, caadiyan waxaad 5 sano bixinaysaa $6,800. Laakiin haddii isla 5 kun aad ku bixiso 2 sano gudahood, waxaa kuu baaqanayso $1,000 oo dulsaar iyo qarashaad kale ahaa. Marka waa inaad ka fiirsato inaad waqtiga dheerayso si lacagta bilshiiba aad bixinaysid ay u yaraato iyo inaad waqti gaaban iskaga bixiso. Waxaa kaa caawin kara websiteka Money Smarty oo leh meel aad ku xisaabin karto inta aad bixinayso, hadba waqtiga aad doorato adoo gelinaya dulsaarka deyntu inta ay tahay iyo waqtiga loo qabtay. Hay-adaha maaliyadda sida bangiyada waaweyn iyo kuwa dadweynuhu leeyihiin ayaa bixiyo deymo qofeed oo hadba lagu jaangoynayo baahidaada. Paul Farmer wuxuu ka tirsan yahay deynbixiyaha Heritage and People's Choice.
These financial institutions generally will offer more competitive interest rates. Banks and mutuals are bound by responsible lending regulations.
Hay-adahan maaliyadeed caadiyan waxay bixiyaan deymo leh dulsaar la tartami kara hay-adaha kale. Bangiyada waaweyn iyo kuwa bulshadu leeyihiin waxaa xira oo ay ku qasban yihiin inay raacaan shuruucda waajibaadka deyn bixinta oo lagu xaqiijinayo in qofka deynta qaadanaya uu yahay qof deynta iska bixin kara. Waxaa sidoo kale jira deyn bixiyaal aan bangiyo ahayn oo iyaguna bixiya deyn qofeed. Inta badan shuruudahoodu waa ay ka qafiifsan yihiin kuwa bangiyada, laakiin waa inaad filato in dulsaarkoodu uu ka badan yahay ama ka sarreeyo iyo weliba qarashaadka kale ee ay markaasi ka qaadayaan. Waxaa jira 2 nooc oo deymo qofeed ah oo ay tahay inaad ogaato: mid sugan iyo mid aan sugnayn. Deynta sugan ama secured loan waxaa loo isticmaalaa in lagu iibsado shay hanti weyna sida gaari. Waa kan mar kale Paul Farmer.
Secured personal loans is where the lender will take security over the asset, and the asset is what you're purchasing with the funds.
Secured personal loans ama deyn qofeed sugan waa midda deyn bixiyuhu uu hantida raamad ahaan u haysto oo matalan uu warqadda gaariga isagu haysto inta aad ka bixinayso lacagto dhan. Sababtuna waa in deyn bixiyuhu yareynayo khatarta ka dhalan karta haddii qofka deynta uu bixin waayo. Dulsaarka deymaha sugan way kala duwan yihiin iyadoo hadba ku xiran hadba da'da hantida. Maadaama uu deynbixiyuhu warqaddii hantida rahmad ahaan uu u haysto, wuu kaa soo ceshan karaa haddii aad deynta bixin weydo. Deymaha sugan inta badan waxay leeyihiin dulsaar go'an oo aan isbedbedelayn, waxaase lagaa codsan karaa inaad caymis geliso deynta. Nooca kale ee deyn qofeedku waa midda aan sugnayn ama unsecured loan. Waxay deynta noocan oo kalaa ku ogolaanaysaa inaad lacagta u isticmaali karto ujeeddo kasta oo aad adigu doonayso. Waa kan mar kale Mr. Farmer.
For an unsecured personal loan, you will not need to provide an asset as a security, but the interest rate...
Deyn qofeedka aan sugnayn uma baahnid inaad hanti rahmad ahaan u dhigto, laakiin caadiyan dulsaarka deymahan waa mid aad u sarreeya. Sidoo kalena, deymaha noocaana deyn bixiyuhu wuxuu xadidaa inta ama cadadda qofku uu deyman karo oo inta badan waxay u dhexeeyaan 2 ilaa $20,000 oo dollar. Haddii aad ku kalsoon tahay inaad buuxin karto dhammaan shuruudaha aadna maarayn karto deynta, waxaad caadiyan ka dalban kartaa deynbixiyaha aad rabto online adoo dokumentiyada lagaa rabana ugu diraya online-ka. Hase yeeshee, waa iska caadi in codsiga deynta la diido, sida ay sheegtay Miss Bradney George.
When they're assessing your application, if they feel that your income isn't enough to cover repayments, they could reject your application.
Marka ay qiimeynayaan arjigaaga, haddii ay dareemaan in dakhliga ku soo gala uusan ku filnayn inaad deynta isaga bixiso, way diidayaan arjigaaga. Tan kale oo sidoo kale dakhligaaga raacsan waa haddii shaqada aad haysato aysan ahayn mid la isku halayn karo. ama xataa haddii shaqada aadan waqti dheer joogin, arrimahaas oo dhan ayay arjigaaga ku eegayaan, ayay tiri. Haddii aad waqtigii lagaa rabay daynta ku bixin weydo, caadiyan qarashaad dheeraada ayaa ku fuulaya. Haddii aad gasho xaalad adag, waa laga maarmaan inaad dayn bixiyaha kala xaajooto xaaladda adag ee kusoo wajahday. Waxaa dhici karta in shuruudaha daynta wax laga bedelo. Andrew Dadswell oo ka tirsan websiteka Money Smart ayaa ku dhiirigelinaya qof kasta oo dhibaato maaliyadeed ku jira inuu la xiriiro la taliye maaliyadeed ama waxa loo yaqaano financial counselor.
Financial counselors are free and you can access them via the National Debt Helpline on 1800 007.
La taliyayaasha maaliyaddu waa lacag la'aan oo lacag ka qaadan mayaan. Waxaadna ka heli kartaa lambarka National Debt Helpline oo ah 1800 007 007. Haddii aadan af Ingiliis ku hadli karina ama uu yahay afkaaga labaad, waxaad isticmaali kartaa hay-adda turjubaanada oo dowladda lafteedu ay maalgeliso, waxayna kuula hadlayaan hay-addan National Debt Hotline-ka ah. Markasta oo aad arrimaha lacageed samaynayso, markasta waa inaad iska ilaaliso burcada dadka dhaca iyo kuwa qalin shubatada ee online-ka dadka ku dhaca. Website-ka Money Smart ayaa sidoo kale kaa caawin kara sidii aad ku aqoonsan lahayd burcadaasi, sidoo kalena wixii aad samayn lahayd haddii aad dareento in ay markaasi adiga ku beegsanayaan.
It's very important that if you're getting contacted about a personal loan to check the credentials of the company or the person you're dealing with.
Waa mid aad muhiim u ah in haddii lagula soo xariiro oo lagaala hadlo deyn qofeed in lagu siinayo, inaad iska hubiso shirkadda ama qofka aad la xaalaysaa ama la hadlayso. Markiiba waxba ha ka ogolaan. Markasta taxadir, markasta baaritaan samee. Haddii shaki ku galana, caawimaad raadso oo qof weydii. Website-ka moneysmart.gov.au waa website ay dowladda federaalka ku caawinayso shacabka Australia.
Weli waxaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS, haddana waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeenii Learn English ama barashada afka Ingiriiska.
Learning English makes it easier to travel.
Hello, you are listening to the SBS Learn English podcast, where we help Australians to speak, understand and connect through English. My name is Josipa, and like you, I'm learning the English language. And this week, we are going to practice some useful phrases you can use when picking up and dropping off a rental. By the way, dropping off a rental means returning the rented car. But before we get into our lesson, let me remind you that we have learning notes, quizzes and transcripts on our website, so you can go back over the language we have used in this episode. Australia is a beautiful country with different landscapes to explore, and I often get itchy feet. We say that someone gets itchy feet when they feel the need to travel or do something new. If, like me, you rent a car when you want to explore, you might find the following conversation very useful. Today, Alan is working as a receptionist at a car rental, and Marianne is his customer.
Hi, I booked online and I'm here to pick up my rental.
Hello.
Here is my credit card and driver's license.
Thanks. Ah, yes, I see your booking. Can I please confirm that you'll be the sole driver? Will there be anyone under 25 driving this vehicle?
Yes, I'll be the only one driving, and I'm way past 25. My friend will be with me on the road trip, but she doesn't drive.
Okay, I've noted that down. Would you like to pay extra to reduce your excess?
I don't think so. I think it's unlikely I'll have an accident, so I'll opt out this time.
I think I have everything I need from you. You should be good to go.
Thanks. I better hit the road to beat rush hour.
Let's take a closer look at what they said. First, we have Marianne.
Hi, I booked online and I'm here to pick up my rental.
Here, rental refers to a rental car. Rental can also refer to anything that is rented, such as a house or a piece of equipment. For example, someone renting a house can say, "This isn't my house, it's a rental." Alan then said,
"Can I please confirm that you'll be the sole driver? Will there be anyone under 25 driving this vehicle?"
Alan confirms with Mary Ann if she is the sole driver, or the only driver of the rental. He also asks about the age of any other drivers. The reason why Alan is confirming whether there are other drivers and if they are under 25 is because car rental companies will typically add on a daily surcharge or extra fee if anyone driving the car is younger than 25 years old. Alan then asks Marianne,
"Would you like to pay extra to reduce your excess?"
The excess is the amount you need to pay the rental company if your hire car becomes damaged or stolen. Choosing to pay for this excess insurance means that if you have an accident, you won't need to pay so much to repair the damage. But this extra cost means that renting your vehicle is more expensive. Marianne then said,
"I think it's unlikely I'll have an accident, so I'll opt out this time."
To opt out means to choose not to participate in something, while to opt in means the opposite. You can say that you are opting out of something or opting into something that someone is inviting you to do. Alan then said,
"I think I have everything I need from you. You should be good to go."
Being good to go means that a person or even a thing is ready, usually ready to go. For example, "My bags are packed, I'm good to go." Or, "I've looked over this report at least 5 times, this should be good to go." At the end, we heard Marianne,
"Thanks, I better hit the road to beat rush hour."
To hit the road means to start a journey. For example, "It's getting late, I must hit the road." Rush hour is short for rush hour traffic. This occurs when a lot of cars are on the road, typically before the beginning or end of a workday. To beat the rush hour means to avoid it.
Wali waxaadna nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenni caawa. Wararkana waxaa ugu waaweynaa walaac ballaaran oo laga qabo in colaaddu ay ku fiddo gobolka Bariga Dhexe kadib markii Pakistan iyo Iran weeraro ay isku qaadeen. Bukaanka iyo dadka barakacyaasha ayaa iyagoo argagaxsan ka qaxay baa la yidhaahdaa ka cararay isbitaalka ugu weyn Gaza kadib markii ciidanka Israa'iil ay weerar ku qaadeen meel ku dhow isbitaalka. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso inay fulinayso canshuur jaridda heerkii saddexaad, taasoo macnaheedu noqonayo in shaqaalaha markaasi laga dhimi doono canshuuraha lacagahooda dakhliga ka bixiyaan marka la gaaro bisha July 1st. Fatahaadaha ayaa weli kasii socda gobolka Northern Territory iyadoo 100 qof dad ku dhow laga daadgureeyay goobtii ay deganaayeen. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Jason Clarena waxa uu ku adkeysanayaa in dowladdu ay sameynayso wax kastoo awooddeeda oo ay ku xaqiijinayso in waalidiinta Australia ay helaan waxbarasho ay dhaqaale ahaan awoodi karaan. Maandooriye qiimihiisu gaaraya $130 million oo dollar ayay booliisku qabteen kadib howlgal ballaaran oo caalamiya, howlgalkaas oo ka dhacay gobolka Koonfur Bari ee Queensland, soona socday muddo sanada. Kursiga iska casishay premierdii hore ee gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk ayaa doorasho gaara laga qaban doonaa bisha Maarso, taasoo ah bilo kadib markii ay iscasishay. Idaacaddeenni caawana intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa. Waa aniga oo Xasan Jaamac oo inlaintaas iyo nabadgelyo waa inoo toddobaadka dambe haddii u eebaydmo.